Ibyamake ngibyo gukekeranya uyu munsi birarangiye kuko ni wowe Imana yampitiyemo iyo nibusige nakuresha umurango uhinduka ijoro Satani we yashaka kubyiva yangamo kujana n'abacani wabihisemo uhumiye kuco twasezeranye iki Imana ituvuga ko fasha rero tuzishimwe Ibyo twasezeranye uyu munsi birashitse kuko twafashe ingingo yo kubishyira ahabona ibi tugera ibyo twiyemeje tubisize mu bigaragara mu gushiraho igikumu no mu kwambika n'impeta uyu munsi niho twiyemeje kubigendera ubuzima bwacu bwose kandi Imana itudufasha Yo Sandra Cose Usi Magashu Bora Cose Mana Kubina Mbutu Teche Uhaki Chubahiro Chubahiro Uhaka Rika Mana Chua Tufu Zeko